Yebe ngithanda ngayo Yigeli yothanda abanye Washafunda isikhathi sesesadlulile Yebe ngithanda ngayo inayo Yigeli yothanda abanye Washafunda isikhathi sesesadlulile Ngiyezelwa wakhulu uthando lwami wena Asikho into engayikhuluma nawe Ngiyezelwa wakhulu uthando lwami wena Asikho into engayikhuluma nawe Hlukana nami phansi inhliziyo yami iphumule Hlukana nami phansi inhliziyo yami iphumule Asikho into engayikhuluma nawe Asikho into engayikhuluma nawe Uphathisele lo myalezo babe yazi wakho Umuntu ahlonishwa ngoba ikusasa lasiyo Uphathisele lo myalezo nakuma mthandwa wakho Umuntu ahlonishwa ngoba ikusasa lasiyo Umuntu ahlonishwa
noma ngamagana
Umuntu ahlonishwa ngoba ikusasa lasiyo Umuntu ahlonishwa
noma ngamagana
Ngihlisele phakathi kwethu loni ngemuva Ngihlizivu kusinyelo noma ngikuva Akushliwe nohatu yomthanda kuze kufika ukufa Waphendukezela iqinise wacishe wangibusela emuva Shuthi kubangani bakho yimi umuntu omubi yimi uthi kuthanda kimi Uzungibheca ngoba endenenyama angayibonanga Nembeza ufakazi Ngithande ngakithi kwasiwa basi nakini bebethanda nakithi Ndabe ngikhona esihlekeni iqiniso nyalazi Angenzanga lutho mina Angisahlukana ngalo thini Lunalanga wafa ngalo kimi I had to and then out of love you kwasekuphophisini Ungasamfanele mina Angisahlukana ngalo thini Lunalanga wafa ngalo kimi I had to and then out of love you kwasekuphophisini Ngiyezelwa wakhulu uthando lwami wena Asikho into engayikhuluma nawe Ngiyezelwa wakhulu uthando lwami wena Asikho into engayikhuluma nawe Hlukana nami phansi inhliziyo yami iphumule Hlukana nami phansi inhliziyo yami iphumule Asikho into engayikhuluma nawe Asikho into engayikhuluma nawe